Ohio. Jenny live on up, who live on your bed, who many bed, who high, who near many bed, see you fully quatch or chot, nearly choky fanya, ila many.
Jina la Bwana. Natamani tulitaje jina la Yesu ili nguvu zake zikapate kushuka. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Tutakapolitaja jina la Yesu, utukufu wake utashuka na utatuhudumia.
Kila kitu